Siku ya kwanza nilivyoweza kukusoma, mapenzi yangu nawe yalianzia Musoma. Siku ya kwanza nilivyoweza kukusoma, mapenzi yangu nawe yalianzia Musoma.
Shika moyo, shika roho, Jumapili alikei washa wone na kugenda na kupenda kama holiday. Kwanza unavyonipea mambo mazuri, mambo yeah, kuna leva wanna show you.